Onju. Yeah. Black Beach, baby. Yeah. What am I gonna do? Watoto suri na bikini, wanna dive kwenye pool, knife kwenye toolbox. I don't fight with the fool, shine to the jewel boss. I don't mob if with you. Inevitable kuchenji, my brother Renji. Bado washenzi, wanaku envy. Ni wengi, ya wakupendi, ya wakupishona kweka pending. Biashara na isia kamwe haviendi. It's all about Benji's, yeah. Tabaki kuwa bra phenomenal. My mama knows unataka luga. This how the grammar goes. It manners you. Switches at a switch ya baba. By the featuring yem na momba picha kaspa. Feature passport unaibisha taifa rasta. Mkalisha watoto baby sitters master. Step your game up and main up. Talk to your neighbor. Mambie shenga bile sijone top to your neighbor. One mistake, one drop, cut the whalers. Na hini mausuzi kwa player haters, yeah. And fakers. When I pull up na wanangu inakuwengi BCBG. Ninja na pita bele ya camera, CCTV. Na sionekani kama walo mteka more. They wish more credits, zende kwa jaa Allahu Akbar. Walais kubali lazima kieleweke. Acha mapepe, tunza misingi, yunge na nyeke. Awajui kiasi yani umeteseka under pressure. Utasikia tumekuchoka na biti zako za nkwesa. Goma nagwa, mchomeni boma jagwa. Vigeugeu hawa simba ndo wanao wakanyaga. Bwaga nyanga shusha marimba. Brother chunga marinda. Nao mapapao na ukupa mandinga. Kinipa mkwanja na kunja na chimba. Mwajuma unaringa na shule ulifukuzwa kwa mimba. Na rumba inapiga wajuba. Na ukishtuka umezikwa mzima mzima. Bila cheti cha kifo cheki mawindo. Pale mlipo ficha nimegusa. So gongo movie tena nigga. Ficha nimedusa. Ficha nimeshushwa na scripture kama Musa. Steam kali niko teacher zita pusha. I'm goddamn happy. My face on front page is nothing. Ya pussy niggas ain't ready to fuss me. Catch me but never touch me. This ain't no just me. This me Yonke Cardis. My real niggas trusting. Ami so mi luga gonga na nguvu ya mamba kumai. Wushu mapanga mutai. Wushu napanda tuchai. Uzu na sada kudai. Mbuzi mikwanja do sign. Useless ya kwamba ufai. Bunju.